Akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga aka Electoral Commission of Uganda kalangiridde omuwendo gwa bannayuganda abawandiisibwa era nga bano bwe basuubirwa okwetaba mu kulonda kwa bonna okujja okwa 2026 nga bano bawezya ddala obukadde 21 mu 2684. Abakyala be basinga obungi mu kalulu ka 2026 bagenda okukalonda nga bali obukadde 1,347,179 nga bakola ebitundu 5-3/10 ate abasajja bali obukadde 10,333,463 by'ebitundu 47/10. Ebifo ebigenda okulonderwamu abakulembeze oba ebivuganyizibwako biri 40,000 biri 45,500 wabula ng'ate abantu abasunsulwa okuvuganya ku bifo bino bali 83,597. Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga yakategeezezza nti ebifo ebigenda okwebwamu akalulu oba polling stations ku mulundi guno ziwerera ddala 57,739 era nga bino byonna byanjuddwa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Byabakama Mujenyi bw'abadde ng'asinkanye bannamawulire ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala. Era mu ngeri y'emu alangiridde nti enteekateeka zonna ziwedde ez'okuddamu okusunsula abo abaagala okuvuganya ku bifo eby'enjawulo naddala ebyali byasunsulirwamu abantu kyokka ne bava mu bulamu bw'ensi eno. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama Mujenyi ategeezezza nti okuddamu okusunsula kuno kuwereddwa ennaku bbiri okuva olwaleero olwokuna ng'ennaku z'omwezi 27 okutuuka olwokutaano ng'ennaku z'omwezi 28 November 2025. Era mu ngeri y'emu akakiiko k'ebyokulonda kavumiridde nnyo ebikolwa eby'ebitongole ebikuumaddembe eby'okutaataaganya enkungaana z'abantu abeesimbyewo ate n'okuyisa abawagizi baabwe mu ngeri nga ebisolo era akakiiko k'ebyokulonda bwe katyo ne kalagira nti kagenda kusisinkana abakwatibwako ensonga ssabbiiti ejja babeeko ne bye bamulungula. Ebikira ku bino Joyce Ndagire Tebandeke abaddewo ng'okutwala ku nkumula kabitubuulire.
Sinzira mu lukungaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku yafesi z'akakiiko k'ebyokulonda wano mu industrial area mu Kampala. Ssentebe w'akakiiko kano omulamuzi Simon Mujenyi Byabakama yennyamidde olw'ebikolwa ebyakoleddwa kulaliza abantu abeesimbyewo naddala okuva ku ludda oluwabula gavumenti. Bw'atyo n'agamba nti ebikolwa kika kino bigwanidde okukomekkerezebwa kunnambiro. Byabakama agumiza bannayuganda era bw'atyo n'ategeeza nti ssabbiiti ejja agenda kubeera ng'ayita ensisinkano eri abo bekikwatako okulaba engeri gye bagenda okugonjolamu ensonga eno ng'ekiwundo tekinnasamba ddagala.
Muleke bakandesi bagende bakube kampeniza mujjukire we twatangira kampeni byatambula bulungi era buli omu n'agamba nti banange babitambula bulungi saa n'agamba sinateekamu ebyana kale mu kaweefube okulaba nti tumalawo enduulizo zonna oba obutakaanya obuzeewo obwembe era yonezeewo etulaga ekifaananyi kibi nga bannayuganda wiiki ejja tugenda kubeera n'olukungaana lwaffe olwokusatu tulabe kiki ate kiki ekitaataganyiza embeera okusooka eyaliwo ng'ebintu nga bitambula bulungi kiki ekizeewo what is it that is causing this fracas that we are seeing which nobody wants to see here.
Byabakama agamba nti batandisa n'okukola ku nsonga z'okukubisa obukonge obunaakozesebwa mu kulonda kw'omwaka ogujja ogwa 2026 kuviira ddala mu district eziwera ddala 15
amasaza 13 constituencies za paramenti 3-5 amagongolola oba towns oba municipal divisions 12-19 emiruka 17-17 ebyalo 17-10-12-14 polling stations 5-7 mwenda abali abana Uganda abalonzi abali kunkalaza abalonzi bali obukade abiri mukamu nemitwalo nkaga na namuumu linakienda muumu
okwe wala emivu ya jinza okuva mu bantu abagala na dalo kulonda emirundi egisukka mugomo biyabaka magamba nti bakozesa obuuma bukali magezi ngera wawulira bino obuuma buno obwereddala emitwalo mukaaga bwamaze dda okutuuka kuno ng'ate obusigaddeyo emitwalo ena mukenda bwakutuuka ng'omwezi guno gwe tulimu ogw'ekkumi n'ogumu tegunnaggwako
obuuma buno twakafuna k'emitwalo mukaaga naye obulala obusigaddeyo ng'emitwalo ena mukenda tusuubira okutuuka omwezi guno nga tegunaggwawo buli polling station egenda kubeera n'obuuma obwo ku mulundi teri mucyezo ku mulundi guno akuna mucyezo buli polling station ejja kubeerako obuuma obwo akamu mukafa nga tuyingizawo kali obanga tuyina mukono oba tubaagitemako oba ebinkumu tekirabika oyina feesi yadde oli muzibe oyina feesi akuuma kateeko kateeko okumajira bagambe tugamba buli muntu yenna okuweebwa akalulu ng'omaze nkakasibwa kuuma obanga tuli mu Rose polling station eyo akuuma kagenda kugaana
biyabaka mawabula akangudde ku ddoboozi ku ngombo esiretambuzibwa abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo naddala okuva ku ludda oluwabula gavumenti nga bafalaasira abalonzi baabwe okukuuma akalulu kaabwe okwewala abatabaagaliza okukabba wabula biyabakama kino akiwakanyiza
kati enjawulo yabagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda obagana okukuuma akalulu ssebo gwani gwani ogamba abantu bagenda okukuuma akalulu amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizwa kubeera ku polling station or agents bakani kulikande akkirizwa okubeera na ba agents babiri voter protectors bw'onoonya omukitabo ekyamateeka tebaliimu voter protector mateeka taliimu era bw'oba naawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze kubanga abagenda bayoola ng'enseenene